Trey Slums Avenue Kabandare M1 Mweke Musani Slums Avenue Kabandare M1 Mweke Musani King Fizz Bili 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 mama
Sweetie 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 Nahitaji penzi lako ata kama sina hela Na tena sweetie Usione mimi takucheza Sweetie, sweetie, sweetie Nahitaji penzi lako ata kama sina hela Na tena sweetie Usione mimi takucheza
Mjaka sokunye, jaka muwalanze Tamine zite vio ngozo Ini mawaso Ila yanaleta vipaso Mkwano kwange Okufa kutobo yomuti mabange Bulichi mwese Teno vula mubange Chifo kuchaba tabuzo kubela Na chiba kala mele na we Omushana tingatine Omihamba tingatine Hey, komu sije Akis chika inkenyo nyozi
Sweetie, sweetie, sweetie Nahitaji penzi lako ata kama sina hela Na tena sweetie Usione mimi takucheza Sweetie, sweetie, sweetie Nahitaji penzi lako ata kama sina hela Na tena sweetie Usione mimi takucheza
Malaika na kupenda, malaika na kutaka Kila siku na kutafta Ni well nine zingu wa, ni well nine zingu wa Kila ukipita unaniacha kwa mata Kila nikikuona mina baki na ziba Sina la kusema, sina la kufanya mimi Baby na kupenda, sina dough, sina hela Nataka niwe nawe, nataka nishi nawe Nataka tuwe wote pamoja Baby sene acha nikisema sina dough Baby girl, pesa si kila kitu kwetu Sweetie na kupenda ni amine sita kutenda
Sweetie, sweetie, sweetie Nahitaji penzi lako ata kama sina hela Na tena sweetie Usione mimi takucheza Sweetie, sweetie, sweetie Nahitaji penzi lako ata kama sina hela Na tena sweetie Usione mimi takucheza
Sweetie, nataka uwe my wife to be Ndyo maana na struggle everyday Kusakanya ii pesa Ndyo wazazi wasinikane Sababu sina pesa na kupenda Wendo wangu wa maisha Mina jua Siku zitafika magari Sakifahari ndia tafuta Aki baby Tio ni kutoshe lese ni kumari
Oh 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 Nishike ni kushike mo Oh 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 Nishike ni kushike mo Nishike nikushike mo Oh oh Nishike nikushike mo
Sweetie 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 Nahitaji penzi lako ata kama sina hela Na tena sweetie Usione mimi takucheza Sweetie 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 Nahitaji penzi lako ata kama sina hela Na tena sweetie Usione